Biebe, biebe, biebe. You care for me too much, me I feel good. Nisheka busy now, man I stay true. Mbingu ya saba ndo mali umeniweka bo. Juu ya jua, juu ya mwezi, juu ya nyota. Unifanya jenero, umenipa manyota. Unifanya nahisi kama mina ota. Yani mada ndio kesi ukija niponyoka. High grade penzi lako mama mina moka.
My love for you is faithful, my love for you is special, my love for you is pure. Nitakupenda leo kesho mpaka pumzi ya mwisho, maybe even more. My love for you is faithful, my love for you is special, my love for you is pure. Nitakupenda leo kesho mpaka siku ya mwisho, maybe even more. Nikiwa nawe I feel so peaceful, my lady wash away the pain. Uwepo wako kwangu simple, ni kama blood inside my veins.
Bye-bye.